maadiga geed macaankay midow ka baxaan maadiga kabaxaan maadiga geed macaankay midow ka baxaan maadiga
turagid maadiga maxamudo madha afaragid maadiga turagid maadiga maxamudo madha afaragid maadiga
wada may gu hele may go met la wada may gu hele wada may gu hele may go met la wada may gu hele
yak suma hata maskah ridat habiki ku suma hata yak suma hata maskah ridat habiki ku suma hata
Gamaira da gelo hatta di lagareba umelele ayayo umera hayay raiyo turaiyo maraato ila musha leyo ele turaiyo maraato ila musha leyo ele raiyo maraato ila musha leyo ele do raiyo maraato ila musha leyo ele geed macaankay midow ka baxaan maadiga
turagid maadiga maxamudo madha afaragid maadiga
ka baxaan maadiga geed macaankay midow ka baxaan maadiga
turagid maadiga maxamudo madha afaragid maadiga
mankaho manda weeyay riyada habay mankaho 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 manda weeyay riyada habay mankaho
maani maan malabkiyo akagu baway maan imaani maan malabkiyo akagu baway
mamme heirana kama marme jail kama me heirana mamme heirana kama marme jail kama me heirana
kinna mamu saya mal bidan jail kinna mamu saya kinna mamu saya mal bidan jail
Kama marme, jacaylka ma meherana.
Inna ma muusay